me darling. Your sweet melanin morning. Rangi ya Afrika machoni pangu. Vile umeumbika, you're too fine hili toto langu. Yani toto si toto, umwano mototo. Muireche saitu, watengoraigo. Waro nisha piga hodi, hodi na umba fungulie. Kapiano nisha zipiga kodi, kodi soge ni kuimbie. Haya ya ya ya, baby your body's on fire. Unani changanya, baby you my desire. Popo, wako mini popo. Popo, nakesha kama popo. Popo, wako mini popo. Popo, nakesha kama popo. Kiwa bui, kita kupe ya lote. Nikupe kokote, kichoka ni yokote ma. Na love, nisha kupe ya yote. Tanipe ya lote, nizame na nitoke. Wako mwingine simoni, kama mingi ya shimoni, yeah. Furaha ya usoni, kwenye zangu mboni mama niwe. Haya ya ya ya, baby your body's on fire. Unani changanya, baby you my desire. Oh, oh.